Hatulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na wato wa soko. Hini ngoma ya wazito sikitoto.
Na wapa homa dizziness.
Furu kisunzi.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyali mwana nice,
furu kisunzi.
Furu, furu, furu kisunzi.
Gang gang tuna roll,
furu kisunzi.
Mafala wanna crawl,
furu kisunzi. Furu kisunzi.
So don't test me,
furu, furu kisunzi.
Man a real done dada, me no borrow things from go ask your mother. Maura ditozi panga, wicked man ting, wana kesha kawa ganga.
Legeza, zamisha iko nini enango. Legeza, zamisha iko nini enango. Pandisha, muzuka baby girl nipemo. Pandisha, muzuka baby girl nipemo.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyali mwana nice,
furu kisunzi.
Furu, yeah. Furu.
Niko na kikundi haijifungi full kisunzi. Fundi wakuwafunza nyi wanafunzi. Ngumi turushi huku na achwa kichungi. Kidungi mahete na bidi wavute pumzi. Mini fiatu jizi biti kigonga. Nupita na utadhani mwizi gikomba. Niko na moto na sipoi. Nyi bado bonoko batty boys.
Hey, y'all,
Wagwan! Yeah, I'm universal, internationally known. I got a lot of names, but just call me Cali Jones. I pull up in a party and turn it to something else. Being my friend is bad for your health. Vilena wakita biduka by gogos. Bamini ngati kampesa kadai lobos. Blood clot, Buddha aye na ibobo. Na even divo na madanga biti ya I lobos.
Hatulali tunakesha kama popo. Mafala wajue na wato wa soko. Hini ngoma ya wazito sikitoto.
Na wapa homa dizziness.
Furu kisunzi.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man,
furu kisunzi.
Pesa nyingi kwenye bank,
furu kisunzi.
Magyali mwana nice,
furu kisunzi.
Furu, furu, furu kisunzi.
Gang gang tuna roll,
furu kisunzi.
Mafala wanna crawl,
furu kisunzi. Furu kisunzi.
So don't test me,
furu, furu kisunzi.
Fundi wakuwafunza nyi wanafunzi.
Na watu wakawa kwa watu wakawa.